andal ana weli, faamo wala andal ana darta andal, jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal.
Ngoonga jaati, heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo e aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindimaako. Darten andal, anduɗe andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare, kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti on faa sanne ɗo tawa ɗon oɗon keɗi kam fuu. Faa handen oɗon gondi e heɗade programme jande dewtere seniinde iwde e Modibbo mo jom andal wiyeteeɗo J. Vernon Maggi. Yottinoowo on jande nde e fulfulde woni min giɗo mon mo Transworld Radio konngol wayraago. So won fuu ko kasindinɗon e bangal ndeɗo jande, miɗa darda on bindon min ɓataaki faa keɓen andondiren. So tawi oɗon kasindini e jandeji amen ɗiidu, andon iɗi keɓo e kasirtiiji. Hettuɗo bangal masiŋaaji to o woni giɗo mon Etienne Berthe. Ley jande men handen en ngaran e mbiiɗe suura Debe e Jetti o. Ley oɗo suura en keɓan faamu e nyawu Yakuba, kañum e no mo duhaniri ɓiɓɓe Yusufu ɗiɗon ɓe. E o nokkudu en jihan Yakuba ana holla gonɗinal muɗum. Non ana winda ley ɓataaki Ibraninkooɓe suura sappo e go'o aaya noogay e goho. Saabe ko Yakuba gonɗini lamɗo ko waɗi nde mo ɓadiino maayde nde mo duhani ɓiɓɓe Yusufu ɓe, imo tuugi sawru makko, imo teddina lamɗo. E ley ko mo golli ko, eɗen jiha no gonɗinal makko tekkiri faa sanne, sabu mo seli wadde muyɗe makko, mo fuɗɗi jokkude muyɗe ruuhu ceniiɗo o. Ley wonki makko won e gonɗinɓe ana yilto ley dente gonɗinɓe faa heɓa no gonɗinal muɗum tekkira. Ɗum goonga ina haani ko ndaarten no gonɗinal meɗen tekkira, kaa so wana anden wana e yiilaade ley dente keewɗe ɗum heɓirto. Kaa yiɗɗo gonɗinal muɗum tekka fuu so wana yoppa haala dewtere seniinde ka heɓa sembe e ley wonki muɗum. Ndenno so en jaɓi jokkude muyɗe makka, en ɓeydorto sembe e ley gonɗinal men. Ɗum saabi eɗen kaani wakkati fuu yettude lamɗo, sabu omo woodi muñal mawngal. Fay nde tawi wana wakkati fuu ɗowtaniiɗen mo. Fadde am jangande on ley suura o, miɗa yiɗi hettuɗo masiŋaaji to o andina on anditoode amen nde.
So oɗon jiɗi famde nde ɗo dewtere mbinde amen batakiji neldon min e ndey reydi Côte d'Ivoire. Numéroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi fillititto 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Miɗa yiɗi warde mi jangina on mbiɗe suura debe e jetti o. Anni ko ayaje ɗe wi. Aya arano nde ɗum wellinde Yusufu wara wiya bamun sella ɗon mo ɓami ɓiɓɓe makko ɗiɗon ɓe Manasa e Ephraim o yaadi e maɓɓe. Aya ɗiɗi Yakuba haalana wiya anni ɓiya Yusufu wara Israila tinniti immi jooɗiti dow leeso muɗum. Aya tati Yakuba wihi Yusufu lamɗo baawɗo ɓangani kam Luz ley leydi Kanana o barkini kam o wihi kam mi waɗete dimowo mi hebbinan leyol ma mi hokkan iwdi ma ndi ndi leydi ndi mara ɗum gaɗama maral duumingal. Aya joyi ndenno joni ka ɓiɓɓe ma ɗiɗon ɓe rimuɗa fadde am warde gamaɓe ɗum woni Ephraim e Manasa yo min ɓe ngodani hono no Ruben e Simeon ngodaniri kam ni. Aya jeego ka ɓiɓɓe rimaɓe gaɗa maɓɓe fuu yo an jeyi inɗe maɓɓe noddete gaɗa rimdaɓe maɓɓe e ley keɓal ndonu maɓɓe. Aya jeɗɗi nden Yakuba micciti kabaru Rahilu ɗon mo wihi nde garnomin iwde harande Rahilu maayiri kam laawol ley leydi Kanana mi uwimo ton dow laawol Efrata ɗum woni baytillama. Aya jetti Israila yihi sukaɓe na wondi e Yusufu o wihi ɗum ɓe hoɓe. Aya jeenayi Yusufu jaabi wi baa muɗum ɓe yo ɓiɓɓe am ɓe lamɗo hokki kam ɗo o jaɓɓiti waddanamɓe faa mi duhanoɓe. Aya sappo tawi mo naywi faa gite makko waɗi bumbaalu Yusufu ɓattini ɓe to makko Israila nangi ɓe mucci. Aya sappo e gohu Israila wihi Yusufu min miilalino yiitude ma ka lamɗo waɗi faa njihumin ɓeyngu maaɗa. Aya sappo e ɗiɗi Yusufu itti ɓe e dow koppi Israila tukki tiinde mum leydi sujidi. Aya sappo e tati ɗon Yusufu hooƴi ɓe ɗiɗon ɓe fuu o nangiri Ephraim e jungo makko nyaamo o joƴƴini ɗum e jungo Israila nano o nangiri Manasa e jungo makko nano o joƴƴini ɗum bange nyaamo Israila o ɓattini ɓe to muɗum. Aya sappo e nayi Israila focci jungo muɗum nyaamo fawi dow hoore Ephraim miraɗo o mo ɓami nano ngo mo fawi dow hoore Manasa hammadijo o. aya sappo e joyi. Mo duhani Yusuf mo wi, yo lamdo mo mamam Ibrahima e babam Isiaka dowtani, so reni kam gillande pinumin fa handen. Yo malaika dannudo kam e tordaji fu o barkin be sukabe. Yo be noddire inde am e inde sarabe am Ibrahima e Isiaka. Yo be kew leindi leidi. Aya sappo e jidi. Yusufu metta nde yuhuno bamun fawi jungo mun nyamgo do hore Efraim. O nangi yingo fa o bamtango do hore Efraim, o fawango do hore Manasa. Aya sappo e jetti. E Yusufu wihi abbamun, wana non babba, sabi kanko woni afojo, fahu nyamuma do hore makko. Aya sappo e jenay. Ba makko sali wihi, mido andi. Biyam. Mauniwo Manasa kam du latoto lenyol maungol ka minyiko o urammo. Iwdi makko latoto lenyi kewdi. O duhanibe nyandenden o wihi. So yimbe Israila ana duho bembihan yo lamto wate no Efraim e Manasa. Aya nogay e guhu. Israila wihi Yusufu, wala ko heddi e ngurndam am, ka lamdo wondan e mon, virfina on, e leydi njaatiraabe mon. Aya nogay e didi, mi hokki ma jawdi am, fa ura, ko sakiraab ma beko. Dun woni, kutde de kebirmin e kafawi am, kanyum e lanyal am, e jungo amurin kobe. Sakiraabe hediibe kam, ndenno ni woni timode jande sura am o. Mida yidi ngaren jonika keben famu eko sura o yidi faminde en. Arande fu en kebi famu sura o ana filano en kabaru chagite Yakuba. Sabi aya arana o wi nde dum welinde. Dum woni jonka nde ko hebi ino Yusufu e leydi Misra ko fu yabinde. Yusufu wara wiya bamun sella. Dewtere wi nde mo nani umde mo bami bibbe makko didon be Manasa e Efraim mo yadi e mabbe. En kebino fam le jandeji men yabidi di no rimegol be sukabe didon wadiri. dewtere hollitino ɓe rimama fadde yolbere nde wadde leydi misira. Kawana ɗum tan en keɓi faamudu Yusufu indiɓe hawri e kuɗɗeji ngaɗuɗi ley nguray muɗum. Dewtere wi Yusufu noddiri afojo o wi ɗum Manasa, ɗum woni lamɗo yegintini kam tampireji am e suudu babam fu. Miraɗo o du o indi ɗum Ifrahim, manda majjum woni lamɗo hokki kam iwdi ley leydi ɓillare am. Nden no ɗum fu waɗi so ɓiɓɓe makko ɓe ana korsi e makko fa sanne. En gartan e ley aya ɗiɗi o. Yakuba halana wiya anni ɓiya Yusufu wara. Ɗon Israila tinniti immi joɗiti dow leeso muɗum. Aya tati. Ɗon mo wihi Yusufu nde on wari nde anni haala kamo wiɗum. Lamɗo mo jom bawɗe o ɓangani kam hoore mum leydi Kanana, nokku wiyeteɗo Luz. O barkini kam, o wihi kam mi waɗete dimowo, mi hebbinan lenyol ma, mi hokkan iwdi ma ndi ndi leydi ndi mara ɗum gaɗama maral duminga. Eɗen jiha e ɗiɗo haalaji. Yakuba fadde mun mantade hollita kuɗɗe ɗe kañum e hoore mun waɗi ana setto ko lamɗo waɗi e gurnam mun ko fu. Mo holliti e ley mbiɗe makko ɗe omo gonɗini e aadi mo lamɗo ɓamani njatiraɓe makko, ɗum woni Ibrahima kañum e abbiko Isiyaka ɗe. On aadi ana haɓɓodi e barke kuɗɗe tati, ɗum woni hebbinde lenyol maralla leydi kañum e barke huɓitowo nokkuje fu. Ɗe aadaje fu fuɗɗi laatade no lamɗo wihiri non. Nden no handen so en keɓi hiseede e jeyduɓe e jama lamɗo saabe gonɗinal men e Almasihu Isa, andon ɗum iwiri e aadi mo lamɗo ɓamani Ibrahima kañum e Isiyaka e Yakuba o. Sabu Almasihu Isa e lenyol makko woni ko natiri aduna. Non du dewtere ana hollita wi gonɗinɗo e kanko Almasihu Isa o fu ana jeyodira e Ibrahima, ɗum woni ana laato lenyol makko. E ley mbiɗe Yakuba ɗe du omo hollita Yusufu lamɗo ɓanginike mo. Jehen yeeso, ndenno e ngaran e mbiɗe aya joyi e jeegom. Anni ko windi. Yakuba wi Yusufu, ndenno jonika ɓiɓɓe ma ɗiɗon ɓe rimɗa fadde am warde gamaɓe, ɗum woni Ifrahim e Manasa, yo min ɓe ngoodani. Hono no Ruben e Simeon ngoodaniri kam ni. Aya jeegom. Ka ɓiɓɓe rimaɓe gaɗa maɓɓe fu yo an jeyi. Dewtere seninde wi ɓiɓɓe yo jawdi donandi ndi lamɗo halfini en. Ndenno so wana anden ɗiɗo gongaji pati nehiren sukaɓe men ɓe no weliri en fuu. Sabu so en nehiri ɓe no weliri en, lamɗo saroto en bangal majjum. Ɗum saabi Sara fuu ana haani andude mbiɗe lamɗo e bangal majjum. Anni ko dewtere wi'i kasen saraɓe e bangal maralla sukaɓe mun'en. En jangan ɓataaki Efesu en suura 6:4. Anni ko windi: onon saraɓe, ta torre sukaɓe moɗon faa ɓerna, amma tindinomɓe no ɓe ngaɗa needi, janginomɓe haala joomiraaɗo. Ndenno Efrayim e Manasa rimaama fadde Yakuba warde leydi Misira. Duuɓi maɓɓe ana waara e duuɓi 10. Nde kanko Yakuba o warta leydi Misira, mo ndaardi ɓiyiiko on hokka mo ɓiɓɓe mum ɓe, o jeyoo ɗum. Maanda majjum woni Efrayim e Manasa hiisete e hooreeɓe iwdi Yakuba. En njahan yeeso ngaren e mbiiɗe aaya 5. Ley ooɗoo aaya en keɓan faamu e no Yakuba miccitiri kabaaru Rahilu inna Yusufu o. E ley majjum anni ko aaya o wi'i: nden Yakuba micciti kabaaru Rahilu, ɗon mo wi'i: nde ngarnoomin iwde haarande, Rahilu maayiri kam laawol le leydi Kanaana. Mi uwiimo ton dow laawol Efrata, ɗum woni Baytillaama. Ana maɓɓe tawe mo haaltani ɗum Yusufu faa on anda to inna muɗum uwa. Sabu so oɗon micciti ley jandeji men ƴaɓɓiiɗi, nde on ɗalanno aduna mo suka pamaro wonno, ka andon duuɓi kewɗi gaɗa majjum annabi Jeremi du haali haala ɓiɓɓe Rahilu. Iɗum hawra e nde kananke Hirudus yamirino wareegon ɓiɓɓe tawanoɓe ley Baytillaama ɓe. Sabu annabi Jeremi wi'i: ewnaango nanaama ramma, gullaali e uumaaɗi kewɗi du nanaama, yo Rahilu woni ko woyata ɓiɓɓe muɗum. Ndenno kaa haala woni ko annabi Jeremi wi'i e bangal Rahilu. Ɗum ana holla Rahilu to uwaato ana woodi nafa. Aaya 5. Israyila yihi sukaaɓe na wondi e Yusufu. O wihi ɗum: ɓe hoɓe. Aaya 6. Yusufu jaabi wi'i baamun: ɓe yo ɓiɓɓe am ɓe lamɗo hokki kam ɗo. O jaɓɓiti waddanamɓe faa mi duhanooɓe. Aaya 10. Tawiine mo naywi faa gite makko waɗi bumbaalu, Yusufu ɓattini ɓe to makko, Israyila nangiiɓe mucci. Aaya 11. Israyila wihi Yusufu: mi miilaali no yiitude ma, ka lamɗo waɗi faa njihumin ɓeyguma. Aaya 12. Yusufu ittiiɓe e dow koppi Israyila, tukki tiinde mum leydi sujidinimo. Aaya 13. ton Yusufu hoji be didom be fu o nangiri Efraim e jungo makko nyamo o jojini dum e jungo Israila nano o nangiri Manasa e jungo makko nano o jojini dum bange nyamo Israila o battini be to mudum aya sappo e nay Israila focci jungo mudum nyamo fawi do hore Efraim mirado mo bamin nanongo mo fawi do hore Manasa Hammadijo nde Yusufu tilino sujidande abba mudum e teddengalnde mo battini on bibbe makko be mo hettini Hammadijo nadu afojo o bange jungo on nyamo fa on heba duhawu Muhammadibe hani heude tawine en jihi ley nokkuje kewde do dewtere seninde holliti wana wajibi tawe wakati fu Hammadijo nadu afojo hewta ko lamdo anniyi wadde ko e misalu lamdo subike ley dewtere seninde Isiaka dow Ismaila fa yottina anniya mudum mo subike Yakuba dow Isuwa mo subike ley bibbe Yakuba bedu Yusufu dow Ruben Hammadijo hakkune bibbe Yusufu bedu mo subike Efraim dow Manasa Hammadijo nenno e leydi do misaluji fu lamdo ana yidi anden kanyum jokka e tawangaji enen bibbe Adama ko sabi dum lamdo ana yidi janginde en wana wajibi rimado wo Hammadijo fu jeyo barke de Hammadibe hani jeyde dum woni ko dewtere seninde yidi hollitinde en e biide mudum de so wi ka hala gidaade yonki ana serti e muyde ruuhu lamdo de ndenno hono nondu eden kaani hebude fam fay so tawi lamdo ana nafatoro e hokkireji men ta milem idun wawi hokkude en barke e ley ko golleten yeso lamdo fu ndenno sabe wakkati meden o mi darnan jande de do en so lamdo holli en wakkati goddo e jam e cellal en garan jehen yeso e sura debe e jenayo yo lamdo wondu e mon do al-horma al-masiu isa amina
kettini do joni ko ye iwde e suudu radio transworld radio anni anditode amen 06 BP 2131 Abidjan 06 e suudu radio transworld radio ye lamdo hollu en wakkati goddo no kassel tawe eɗen guuri eɗen celli ceɗe ceɗe ceyi koye am